DutchMsafi.com.
Migi,
watch out, hey.
Na tumuwizi again. Hello Dali, nasani unanisikia. Na fly simu yangu maipokea. Hello sweet, mina mengi ya kukwambia. Yoripo mtandao wezi sumbua. Hello Dali, nasani unanisikia. Na fly simu yangu maipokea. Hello sweet, mina mengi ya kukwambia. Yoripo mtandao wezi sumbua. Kwanza we ndo fundi wa penzi rangu mama, kwa hilo umeniweza we. Mina fly unaposema chako changu dada, kwa hilo nakupongeza we. Uzuri wako misisemi mengi sana mama, watasema na wabeza. Ufundi wako meuponya ububu wangu dada, nariyadi kingereza. Oh my god, don't kill me. Anaitaka kukowe bola niwe mimi tu. Tena kwa kosi ngoki kisiki. Waje na jembe shoka ibaki mipini. Ah, tararararara, tatarara, tarararara. Tarararara, tatarara, tarararara. Watch up, iye mtu atali kwake nipo tayari. Mama mtoto kwa ajili yake silali. Iye mtu atali kwake nipo tayari. Mama mtoto mezi lake lina utata hilo. Wengi wanamtaka huyo mpaka kina msakao.
Washatuma viera.
Sama si alimtaka nikamkataza bacha dogo mbido alimkata. Mezi lake lina utata hilo. Wengi wanamtaka huyo mpaka kina msakao.
Washatuma viera.
Mama talimtaka nikamkataza bacha dogo mbido alimkata. Mia nani pa mapenzi, 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 mapenzi.
Anapenda na nae.
Ananipa mapenzi, mapenzi, mapenzi.
Ya wote na
wana nae. Ananipa mapenzi, mapenzi, mapenzi.
Mfulu raha tukua nae.
Ananipa mapenzi, mapenzi, mapenzi.
Kakati hili nacheza nae.
Watch up. Daddy Amara
Shemdo Asera
Chito Mazuna Professor
Koto Antonio
Aduiro Saba Marebo Kiraka
Netiano Mifupa Babake na Nungu Dachi Msafi. Let the big boss Wembili Sitanya Uloso Moloko Jayala Babani.